Blog Talk Radio.
Nimbonye zwa ningabo kwanga ngo tokera kwa gahindura tindi biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Banyarwanda banyarwandakazi inshuti za radio itahuka turabashuhuje aho muri hose nikabageme duwari bategura ikigano cy'imibereho y'abaturage ubashuhuje nyine kuri uyu mugoroba tariki 25 z'ukwa kabiri 2021 inshuti zacu rero za radio itahuka inshuti za ziho banyarwanda turabashuhuje nshuhuje Serge nshuhuje na Chantal badufasha kubanga ibyuma nshuhuje abanyarwanda bari imbere mu gihugu abari hanze ndasuza ariko by'umwihariko abayoboke ibihuriro nyarwanda aho buri bose ku isi kandi bagifite agahinda kubera umuyoboke wacu umuyobozi umwe muri twebwe uherutse guhitanwa n'abagizi ba nabi Seif Bamporiki ndabasaba kugumya kwihangana ariko ntibate morale urugamba rugomba gukomeza niko bimera iyo umuntu aharanira demokarasi hagomba kuba ibitambo byanze bikunze ndasuhuza rero ndasuhuza kandi abayoboke bandi mashyaka yose aharanira demokarasi kandi impinduka ndetse n'abantu bibumbiye mu miryango itandukanye ya societe civile nabo ndabajuhuje kuri umugoroba rero tariki 25 z'ukwa kabiri 2021 tubafitiye ikiganiro cyanyu kimibereho y'abaturage dufitemo ingingo eshatu. Ya mbere turareba ikibazo cy'abacikacumu igitwe abacikacumu barimo guhigishwa uruhindu cyangwa se barimo guhigwa bukware kubera ko biyemeje gushinjura Gerard uraye neza ubamerewe nabi cyane barabahiga bukware harimo n'abatangiye kwitwa icyo kibazo turakigarukaho ikindi turi burebe ikibazo cy'abantu birurindo ngo bafite ibibanza ngo byubatsweho isoko rya ngo rya Rusine bamaze ngo imyaka 5 batarahabwa ingurane turareba rero ko gusenyera turabisuzuma tubone ko gusenyera abaturage mu Rwanda tubahengurane ari ikintu kimaze kwinjira rwose mu muco kimaze kumenyerwa indi ngingo turi burebe ni ikibazo none cy'abaturage none batabaza bavuga ko bahatirwa gutanga amafaranga muri cya kigega kitwa ejo heza cyo kuzigamira izabukuru igishyashya cyajemo nuko abaturage bavuga bati baradutangisha amafaranga ni menshi daboro icya kabiri ngo barabatangisha amafaranga ntibabone na n'icyemezo cy'uko batanze amafaranga kuko amafaranga bayohereza bakoresheje telefone turareba rero iki kibazo cya kikigega kitwa ejo heza tugihuze na cya kigega cy'agaciro foundi maze turebe niba vraiment abantu baza bashobora kwitangira kwemera gutanga amafaranga n'umutima mwiza bakayashyira muri kiriya kigega gishyashya kitwa ngo ejo heza kandi bazi neza ayo bakize mu gaciro foundi ko yagiye bayanyereje bakayatwara ntagire icyo abamarira cyane cyane muri ibi bihe byaguma mu rugo nyingwa cyo mbere rero turahera kuri iki kibazo kigitwe aho abacikacumu bamerewe nabi cyane barabahigisha uruhindu barabahiga bukware kubera ko bemeye bavuze bati ntabwo twakwemera gushinja Gerard uraye neza ibyaha atakoze ahangaha hari ibintu bibabaje ariko muri ibi bintu harimo n'ibintu bishimishije ibintu ikibabaje nuko abantu bimwa uburenganzira bwabo bwo kuba bashinjura umuntu uko babyumva kandi bakima n'umuntu uregwa uburenganzira bwe bwo gushinjurwa n'abantu bamuzi bashaka kumushinjura bakamwima ubwo burenganzira ubundi nta kuntu umuntu ashobora niba umuntu watsinda urubanza ruko yabonye abantu bamushinjura babareka bakavuga ibyo bamuziho ibyo babonye bakamushinjura akaba yabasha gutsinda urubanza ntabwo sinumva ukuntu mu Rwanda umuntu yatsinda urubanza iki kibazo twanakibajije kuva kera niba abantu bagomba kugushinjura babahiga bukware bamwe batangiye no kubica noneho abandi barafunze abandi barabamena subungubu ngo baratorongeye barababuze ibyo mbabwira ni ibintu biri byo amakuru turayafite ko ubungubu hari abantu bigitwe batorongeye kandi ribuyirirwa igitwe ubungubu irazerera ahantu hose ibahiga abantu baratorongeye barababuze kubera ko barashaka kubafunga barashaka kubafata ngo babategeke gushinjura nako guhindura ubuhamya noneho kuko bashinjura Gerard uraye neza noneho bahindure bamushinje icyo kintu rero kirakomeye bamwe ntibabishaka ntibabyemera rwose harimo abantu bemeye gufungwa icyo nababwira gusa nuko wenda abantu bari kure y'iriya dosiye batayikurikirana neza nuko iriya dosiye ya Gerard uraye neza n'abari abantu bareganwa yitwe ni original ntabwo ari ikintu gisanzwe mu bintu tumenyereye mu Rwanda by'imanza impamvu ari original ni iyi murabona Gerard ni umuhutu baramurega ngo ibintu byaha bya genocide byo gushisha amakuru y'ibintu by'ingenga bitekerezo ibintu nk'ibyo ngibyo gushisha amakuru y'imibiri yo muri genocide n'iki byose ariko ikiba ikigira idosiye originale donc yerekana ko idosiye idasanzwe nuko abamushinjura abarokotse genocide baramushinjura benshi cyane bamwe banafunganywe nawe kuri iyo dosiye kubera ko amfite impamvu bafunga nuko bafunganywe nawe nuko banze kumushinja muherutse kumva kuri radio itahuka bavuga ko hari umuhungu wa Muzehe Rubangura Uziyeri ngo witwa Rutayisire Georges ngo nawe wishwe bikavugwa ko yaramaze iminsi ate ubwoba bamutegeka gushinja Gerard uraye neza akabyanga numva ko n'ikintu gishyashya bigezaho abantu bicwa kubera ko banze gushinjura Gerard uraye neza donc ikintu kiri original ni iki ni ukubona umuntu w'umuhutu ubeshyerwa ibyo yakoze genocide nyakuve yakoze genocide cyangwa se afite ibitekerezo ingenga bitekerezo cyangwa se yahisha makuru ya bya genocide abarokotse genocide bamwitangira bakanga kumushinja nako bakamushinjura bamwe bakemera bakanafunganywa nawe kuko bazi neza ko umuntu abeshyerwa bakanga kumugereka ibyaha takoze bamwe bakemera bafunganywe nawe undumva baramwishe nawe uwo muhungu wa Rubangura Uzieri baramwishe gwitwa Joris Rutayise ngo baramwishe kandi aba amakuru arimo kuboneka kenshi nta gushidikanya ko iyo dosiye ariyo yazize abavishidikanya ko babyihoreye ni dosiye ikomeye cyane naho ngaho biganisha kuko amakuru aragumya kugenda yisukiranya ari menshi yerekana ko aricyo yazize burumva ko iki kintu ni originale ntabwo sinizera ko mu Rwanda hari abantu benshi baregwa icyo cyaha bagiye abantu babacika cumu rwose bakabahagararaho bakavuga ati uyu muntu muramubeshyira sinzemera kumushinja nimushaka muzamfunge bamwe barafunze ubu ngubu urumva ko nundi bamwishe urumva ko iki gihe ni ikintu gishyashya ahubwo umuntu yakwibaza ati uyu muntu witwa Gerard Urayeneza ufungwa abarokotse genocide bakamunambaho bakanga kumushinja ibinyoma bamwe bakemera bagafungwa nundi bakaba bamwishe uyu muntu ni muntu ki ahangaha rero ndabona ko ari bikomeye cyane kuzadusobanurira ko leta imufunze kandi abantu bagombye kumushinja bagombye kumutera amabuye bagombye kumushinja bakamusabira kubambwa aribo ahubwo bemera kumwitangira bavuga ati uyu muntu ni inzira karengane uyu muntu ni umuntu mwiza tuzemera dufungwe aho kugira ngo tumushinje ibinyoma anga nababwira ko dufite amakuru ko abandi bamushinja ubu dufite uwitwa ngo batweje amakuru uwitwa ngo ndumva ngo Sibomana Imaburengire ngo nundi witwa nde izina reka nze dishaka naryo bigitwe ahitwa Irusororo abo bantu babiri ndubona se ejo yarabisomye abo bantu babiri ngo ubu ngubu bashobora kuba baratorongeye barabuze aho baherereye kubera iki kubera ko aribungurira abashakisha muribu yasesekaye igitwe irimo kubashakisha kugira ngo ibafate uwitwa Musoni ngo Sibomana Aimable na Musoni ngo baratorongeye n'abirusororo igitwe muri bweramana ngo baratorongeye kubera ko ribu irabashakisha kugira ngo ibategeke ku munwa w'imbunda guhindura ubuhamya noneho bakajya gushinja Gerard Urayeneza numva rero ko ibi bintu ni ibintu bidasanzwe kubona umuntu nkuriya rwose bashinja ibyaha nka biriya ahubwo abarokotse genocide aribo bamwitangira bakemera bakanga kuba bamushinja ibinyoma kuba bajya mu kumubambisha bakemera bakanafungwa none nundi akaba yanapfuye kubera ko bamwishe kubera ko yanze gushinja Gerard Urayeneza urumva ko iyo ni dosiye ikomeye cyane idosiye izajya mu mateka ariko ikindi ni ikintu gishimi umva birababaje hari abantu baratotezwa baricwa baragira gute kubera ko babasha gushinjura umuntu bazi neza ko ari umuntu muzima umuntu mwiza bikabaviramo ibyago byo gufungwa ibyago byo kutorongerwa ibyago byo gupfa nk'umwumva w'umbo muhungu kwa Rubangura Uzieri baramwishe noneho rero ikintu muri ibi ngibi ikintu gishimishije ni ikihe mbona ikintu gishimishije gitanga icyizere ni uko abantu beza muri uru Rwanda batashize hari abantu b'Imana baracyariho abantu bajyaga bakeka ko ngo amoko y'u Rwanda yanganye ko ntagaruriro ntaki ariko murabona ko abantu b'Imana abantu bizera Imana abantu bakunda abandi baracyariho aho abantu barokotse genocide banga kujya gushinja ibinyoma umuhutu uregwa genocide ko bazi neza ko umuntu arengana bakemera bagafungwa ndetse bamwe bakabizira bakabica murabona ko abantu beza baracyariho muri kiriya gihugu burya gushyira abantu mu gatebo kamwe ni ibintu bibi cyane murabona ko abantu beza baracyariho bemera bakitangira abandi kandi mu bintu utanakeka ntabwo wakeka ko abantu babacika cumu aribo bakwitangiye umuntu w'umuhutu uregwa ibyaha nka biriya ariko kubera ko bazi ko arengana kandi akaba ari abantu babafite ubukristo b'abakristo kuko babyemera bararahiye bati ntibishoboka mushaka muzadufunge mushaka muzatwice uriya muntu jerarora neza ntago dushobora kumushinja ibinyuma kumubeshyera ibintu atakoze numva ko icyo ni ikintu gishimishije gitanga ikizere ko mu gihe kizaza Rwanda ruracyafite akazaza hekeza ko ubwiyunge umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda buracyashoboka abantu beza baracyariho bakunda abandi urunurugero rwose rugaragaza neza ko abantu beza bakiriho ko nta muntu ugomba gufata abantu ngo abashyire mu gatebo kamwe tubona abantu bacika cumubirwa babambisha abandi bantu babamagana bagira gute bakora ibintu by'ubugome murabibona mu madosiye menshi ara ya Rusesabagina ara ya Ingabire Victoire ara ya Bakarasira bayidamange mubona abantu bishobora bacika cumu bifatanya na leta bagakora ibintu bibi ariko murabona no ku rundi ruhande abacika cumu beza bemera Imana b'abakristo bega abantu beza kuko abantu beza b'imfura baracyariho muri kira gihugu cyo yari urugero rwa Uraye neza Gerard ni urugero rwerekana ko abantu beza rwose bakiriho icya kabiri kinashimishije mbona nuko nk'umuryango wa Gerard Uraye neza nawo wagombye kwishimira yuko Uraye neza Gerard atagaragara nk'umuntu w'impyisi kuko bashaka kumwerekana ngo bamwerekane ko ari umuntu waruharwa wagiriye abantu nabi ahubwo urukundo abantu bamugaragarije ni umuntu wemera Imana wagiriye abantu neza ucetetse yibereye mu munyururu nta muntu yashakurije ariko hanze urabona ko abantu bamukomeyeho bamwe bemera kumwitangira bakemera bagafungwa kandi abacika cumu ubundi bagombye kumutera amabuye ariko bakemera bakamwitangira bagafungwa urabona ko n'abandi banze kumushinja leta ikabica nacyo ni ikintu cyagombye gushimisha umuryango we akavuga ati koko uyu muntu wacu afite abantu bamukunda yamye ari umuntu mwiza ukundwa muri kariya karere yakundaga abantu nabo bakamukunda n'urukundo bararumugaragarije no muri ibi byago by'umunyururu arimo ni ikintu cyagombye kubashimisha bikerekana ko nashakaza nafungwe ariko abanyarwanda bose ubu ngubu barabizi ko uriya muntu ari umuntu muzima abantu bakunda bemera bakanamwitangira dongo niki nabyo ni ibintu ni ikintu cyo ni ikintu cyo mutashimisha umuntu kuko uko bashaka kumwerekana ko ari umuntu wari uharwa w'umugome ntago ariko agaragara murabona ko abantu baramukunda mu byago arimo bamugaragaje urukundo rukomeye cyane rero nkabona ko uru rubanza rw'uyu musaza Gerard Uraye neza n'abari abantu bari kumwe bafunganywe mbabwire ko afunganywe n'abantu barokotse genocide bazira yuko gusa banze kumushinja nababwira ko mu rukiko ubushize iyo nsomye dosiye hari dosiye nasomye nibari ya mu rukiko bavugaga ko ngo uwitwa abo barokotse genocide bashatse kubahana mu buryo bukomeye cyane kubera ko wenda banze gushinja Gerard Uraye neza nabo babandikaho ibyaha bya genocide kandi nabara abantu barokotse genocide uwitwa Nyakayiro uwitwa nibari Nyakayiro Samuel ngire ngo umunyango yaravuze ko ngo yavuze ko reka ndebe ntaza kubeshya ariko hari umwe wavuze ko ibyo bamushinja byabereye gitwe muri bari barokotse genocide we n'umuntu warokotse genocide muri ibyo bintu babashinja nabo barihishaga bari bihishe ahantu wenda mu kimuga ahantu runaka kubona batarapfuye nuko bari bihishe noneho ibyo rero babashinja ni ibintu biteye ubwoba reka nze nshakire umwe umuntu yavuze ati umva ko abantu barokotse genocide kubona nabo babashinja genocide kubisha abatutsi bene wabo nacyo ni ikintu gishyashya mu Rwanda tutari tumenyereye ariko nanone kikerekana ko harimo amatekinika menshi kubera ko hari umwe witwa nde reka nze mushake izina ndishake mbo witwa ngo Nsengiyaremye Elize ngo avuga ko Nyakayiro nta makuru afite ku ibyabereye gitwe kuko genocide iba yari yihishe mu Ruhango umva ko ibya ubwicanyi bwabereye gitwe uyu ni umuntu warokotse genocide wari wihishe kandi kugira ngo arokoke numva ko yari yihishe ahantu kure cyane mu kimuga ahantu kure cyane kugira ngo abashe kubaho ariko barimo kumushinja genocide y'ibintu byabereye gitwe bavuga ati njyewe nabaga mu Ruhango hari n'undi witwa Samuel nawe ngo warokotse genocide avuga ko muri genocide we yari yihishe imwendo urumva abantu mpamvu mbabwira ko ari ibintu bibere bigitwe ari ibintu biri original bitabaho nukubona abantu barukoze genocide nabo babashinja genocide ariko babaza iki babaza ko banze gushinja Gerard uraye neza umva ko ni ibintu birebire cyane ntago nakwinjira muri dosiye ariko murabona ko bafite ukuntu barengana ibyo ni ibintu bizwi ariko ibintu byabo ni original ubwo ni tubonye babiri bashinjwa genocide kandi batari nabo barayirokotse batari banahari batabaga igitwe bari bihisha handi hantu kure nababwiye n'urugero rwitwa Dominico Dominico Rutaganda nawe bamushinje abantu bishwe na burugumese n'abapolisi baraza bamugerekaho mu rukiko bintera ubwoba bitanjye gushaka igitabo ahantu byanditse ndababwira nti murebe kuri page dore byakozwe na nuwitwaga burugumese nuwitwaga police ubyo bintu murabigereka kuri ya mucika tumumushaka wiki ko ari ibintu byo bitanashoboka kandi ko ibintu byabaye kumanywa saa 5 ya manywa abantu babireba umva urumva rero ko mu Rwanda iriya kezi cyangwa se ruriya rubanza rwa Gerard duzajya mu mateka ukurikije uko ibintu bihabera urumva ko abashikacumu barabashinja ibintu bitashoboka bamwe batari banahari byabere igitwe batari bahari ni kindi gishyashya nuko na Gerard nako muzi icyo cyo umuntu akizi nuko na Gerard byo bamushinja ibyinshi byabere igitwe n'abadahari yarahunze yaragiye iwabo imbuye muri Masango urumva nacyo ni ikintu gishyashya kubona abantu bashinjwa ibyaha byakozwe badahari nabo ubwabo barahunze urumva rero ko ruya rubanza ruzajya mu mateka reka dutegereze turebe ibyo bazatubwira ariko nababwira ukuri ko ruriya rubanza ruzajya mu mateka kubera nyine impamvu nababwiye hejuru kubona umuntu ushinjwa ashinjwa bamurega bamubeshyira ko yakoze genocide ko yagize ingengabitekerezo ko yagize gute yahishe imadosiye abantu bakamushinjura abantu b'abatutsi bamurega ko yishe cyangwa se yagiriye nabi yangaga akaba ari bamushinjura bakemera no kumwitangira bamwe bakemera gufungwa abandi bakanga kumushinja kugeza ngiye bicwa aricyo bazira mwumva ko ni ibintu bidasanzwe muri kira gihugu ngarutse kuri dosiye yuriya mugabo witwa ngo Rutayisire Joriji ngo waba warishwe azira ko yanze gushinja ibinyoma Gerard uraye neza njyewe nk'umuntu wavukiye muri kariya karere nababwira ko njye nta cyantangaje kirimo kuko niba ari umwana wa Rubangura Uziyeri muzehe Rubangura Uziyeri nta muntu wo kwa Rubangura Uziyeri ushobora kugira nabi tibishoboka ni umuntu wari imfura ni umuntu bamwitaga Imana y'u Rwanda uwo muzehe Rubangura Uziyeri we n'umuryango we wose usibye na Rutayisire Joriji uriya muhungu we wanze kujya gushinja ibinyoma Gerard uraye neza akabizira nta nundi mwana nta nundi muntu wo mu muryango wa Gerard araye neza ushobora gukora icyo cyaha n'abantu badashobora gukora icyaha badashobora kugambanira umuntu bakwebera bagapfa ariko bagapfa neza muri uyu muryango ntabwo n'abantu badashobora kugambana n'abantu bagira neza gusa n'abantu bakwemera bagapfa ariko bagapfa bazize bakora neza bagapfa mu izina rya bakora byiza ntabwo ari abantu bashobora kugambana kuko n'abantu bakunda abantu n'abantu bakundwa n'abantu n'abantu b'intungane niko umuntu yabyita nge nta cyantangaje rwose ntabwo umuntu wo mu muryango wa Rubangura Uziyeri ashobora kugambana nta numwe wabikora n'abantu beza gusa n'abantu b'Imana icyo nge ntabwo byantangaje rwose mboreka rero ingingo mbenye hagarikiye ahangaha mwumvise ko harimo ibintu byinshi bibabaje ariko hari n'ibintu bitanga icyizere ko mu Rwanda abantu beza bakiriho bikaba biduha icyizere ko mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere abantu bazongera bagasubirana bagakundana nka kera kubera murabona ko abantu bagikundana abantu baremera bakitangira abandi kandi abantu bo mu bwoko ubu n'ubu bakemera bakitangira abandi ni ibintu ubundi bidasanzwe byagombye gutuma abanyarwanda bagira ishema byagombye kubashimisha mbega bakamenya ko u Rwanda ruracyafite akazoza keza ni k'umuntu yabivuga mboneka njye ku ngingo ya gatatu ndeka mbanze ingingo ya gatatu ingingo ya gatatu ya kabiri niyo ntimperukaho turareba abantu ngo abantu barimo gutabaza reka nze shake iyo nkuru abantu barimo gutabaza bavuga ko ngo leta ibamere nabi ibasoresha nako ibaka amafaranga ku ngufu yo gushyira mu muri kiriya kigega kitwa ejo heza umuntu yatwandikiye ati mwiriwe ati nagira ngo mudufashe kwamagana iyi gahunda ya ejo heza abategetsi bazanye ni gahunda aho umuntu atanga amafaranga kuri telefone bikitwa ko yizigamye by'igihe kirekire nta hantu hazwi wagenda ukabariza amafaranga wizigamye nta hantu hazwi wagenda ukabariza ayo mafaranga wizigamye nta n'icyemezo baguha ko ufite umubare runaka w'ubwizigame muri icyo kigega kitwa ejo heza ikibabaje nuko imiryango terankunga nka World Vision International cyangwa Compassion International ikeneye kuzamura abaturage ibaha amafaranga ngo biteze imbere ariko umuturage yajya kubikuza utwo dufaranga bamuhaye agasanga bamutegereje ku muryango agahita atanga ibihumbi 18 mu bihumbi 30 aba yagenewe n'umushinga ngo byibura azaguremo itungo rigufi yorode ikibabaje y'amafaranga asigaye ntatungo aya mafaranga asigaye ntatungo rigufi ryabonekamo ubwo birangira udusigaye atwiririye ubundi byo kwiteza imbere bikarangira bikabita biba amateka mudukorere ubuvugizi iyi ejo heza itangwe n'ubishoboye kandi wabiteganije naho ubundi bari gusaba umuturage kwizigama mu gishoro yahawe kugira ngo inzego z'ibanze zigere ku mihigo ibi biri kugaragara by'umwihariko mu karere ka Gisagara ariko n'ahandi mu gihugu niko bimeze ahangaha hari umurere ko abaturage barimo gutabaza bavuga ko batangishwa amafaranga ku ngufu bagatangishwa menshi wumva ibihumbi 18 mu bihumbi 30 amafaranga menshi kandi ngo ntibagire kitanze cyangwa se icyemezo cy'uko amafaranga bayatanze babona mbibutse ko iki kintu iki kigega kitwa ejo heza bavugaga ngo ni cyo kuzigamira izabukuru cyaje ambasaderi Gatete yari ministre wa finance wa ministre wa economy na finance ngire ngo iba batangiye bavuga ko mu Rwanda ngo abantu bizigamira ari abantu 10%, abandi 90% nta bwizigamire bafite nta bwizigamire donc kuzigamira izabukuru bikaba ari ikibazo gikomeye cyane byatumaga nyine n'abandi bavuga ngo Singapore Afrika bitera ikibazo gikomeye kubona abantu 90% nta bwizigamire bafite bw'izabukuru icyo ni ikibazo gikomeye ariko batangira kirya kigega bagitangiza uri Gatete yavugaga ko kukijyamo n'ubushake icyo niyo cyambere mu gifate mu mutwe kukijyamo n'ubushake umuntu ajyamo umuntu ashyiramo ayo afite abashije kubona kandi akayashyiramo igihe ashakishye ni ukuvuga ngo ushobora kuyashyiramo rimwe mu mwaka ushobora gushyiramo rimwe mu myaka ibiri ushobora gushyiramo amafaranga 5 ushobora gushyiramo ibihumbi 10 ushobora gushyiramo ibihumbi 100 bitewe n'ayo ufite n'ayo ubashije kubona kandi kujyamo n'ubushake nta gahato karimo ikigega nako iyo ejo heza icyo kigega bavuga ngo ni icyo kuzigamira izabukuru n'ayo mabwiriza yari ariho bakizana nuko cyari kimeze ndetse mu byibuke twanabuze tuti harimo itekinika ibi bintu kuko baravuga bati ushyiremo ushobora gushyiramo ayo ushaka noneho twavuze ariko niba umuntu ashobora gushyiramo n'amafaranga 100 baka noneho bagahita bamuha ikarita ko abaye umunyamuryango wa kire kigega ko afite konti muri kiriya kigega amafaranga 100 kandi akaba adashobora kugura umuneke cyangwa adashobora kugura igi ry'inkoko ibyo bintu ntabwo byaba ari ugutekinika baba bashaka statistike nyinshi kubera ko niba ushobora kwizigamira amafaranga adashobora kugura igi rimwe bagahita bagushyira bakuvuga ko uri umunyamuryango nawe wizigamiye bashobora kwerekana mu gihe gito ko abanyarwanda hafi 99.9% bafite ubwizigame muri kiriya kigega cy'ejo heza donc cya kuzigamira izabukuru bazigamiye pansiyo kandi afite nta kintu bizigamiye ahangaha rero umuntu akaba akeka ko tukaba twarakekaga ko hashobora kuba harimwo n'ikintu cyo gushaka gutekinika kugira ngo bazatangaze imibare bayitangaze ku isi kuba ati urwanda nicyo gihugu cyonyine cy'Afurika gifite abantu benshi bazigamiye izabukuru donc bazigamiye pension abaturage benshi bazigamiye pension ariko wajya gusesengura gucukumbura warebayo bazigamye ugasanga nta mafaranga bigeze bazigara ari ubusa busa bazigamye bashaka statistique kujya kuzamura gusa umubare w'abizigamye aho ngaho twarabitekereje ikindi bavugaga nuko iki kiga kiza bavugaga ko umuntu wese yizigamira ku giti cye ntabwo ari bya bintu byo mu muryango nka mituwele bavuga ngo wenda mituwele niyo umuryango ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu wese yizigamira ku giti cye ni ukuvuga ngo kandi bo umukene ndo umwana muto ukivuka ushobora kumuzigamira umukecuru w'imyaka 80 wamuzigamira umuntu wamugaye wamuzigamira umuntu wese ku giti cye agomba kwizigamira ntabwo ari ibibazo by'umuryango nta muntu uzigamira undi cyangwa ngo bavuge ngo ni kuzigama mu buryo bwa groupe ya umuntu wese aho ngaho ni nokunguko byavugaga bo noneho rero tujye ku kibazo cy'abaturage abaturage baraza bavuga ati twebwe babidukoresha ku ngufu nabahaye urugero rwaho bajya mu bishanga mu baturage donc hariya mu bishanga bya leta abaturage bafata imirima wenda bagiye guhinga imboga guhinga imiceri guhinga ibigori ahantu abaturage bajya gufata imirima akenshi bari mu makoperative bakaza umuturage bakamubwira bati mwese muze mwiyandikisha ilisti wowe ku musarura buri wese bazaguca amafaranga angana gutya yo gushyira mu kigega ejo heza urumva ko bibaye ingufu deja bibaye ku ngufu kandi bavuga ko kujyamo ari ubushake noneho bakaza bagatera ubwoba abaturage bati wowe utazafata amafaranga ngo ashyire mu kigega ejo heza bazamwambura umurima rero kumva ko azatakaza umurima uburenganzira afite ku murima we kuko imirima mu gishanga ni ya leta ntabwo azaba agifite uburenganzira azamburwa umurima mu rwego rwo kumuhana ntabwo azongera kugira uburenganzira ku murima bazahita bamwambura urumva ko deja cya kintu bavugaga ko ari ubushake gihindutse agahato none abaturage barimo gutabaza bavuga bati baba baduhaye amafaranga wenda World Vision baduhaye amafaranga cyangwa bazi ko hari ahantu wahembwe bariya bo muri VUP bahembwa na leta bayafata ku ngufu urumva ko bayaguca arasurusi mbere yuko baguha amafaranga bayaguha babanza kuyavanamo ku ngufu amafaranga bagomba kuguhemba niyo bagiye guharura umuhanda gucukura amaterasi gukora imirimo ingiriya y'amaboko baguhembera y'abanyakabyizi bazaguhemba deja bayabanje kuyavanamo wumva ko nabo bayafashe ku ngufu ariko urumva ko bariya abantu bajya gutegera kuri banki bazi neza ko abantu bazabona amafaranga bakayabaka ku ngufu uzabura 30 bagahita bakwaka 18 urumva ko deja ni amafaranga menshi kubavuga bati wowe umuntu wese ashyiramo ayo ashaka ariko umva ko bo bakwempozayo ugomba gushyira mwumva ko hangaha hari ikibazo uko iriya kiriya kigega bita ejo heza bakitubwiraga au départ ntabwo ariko kimeze urumva barajya guhatira abantu ku gushyiramo amafaranga kandi bagombye kujyamo ku bushake bakanabahatira nayo bagomba gushyiramo nicyo kibazo ikibazo rero gihari ni uko ejo heza bayigize imihigo yagiye mu mihigo ni ukuvuga ngo uturere hirya no hino twagiye dukora imihigo tukavuga ngo mu gihe runaka nzaba nabashije kubona abaturage bangana gutya bagiye muri ejo heza ubwo rero iyo yabikozemo imihigo ni ukuvuga ngo abafungisiyoneri bose bo muri komini nibo baheraho babaca amafaranga yo kujya muri ejo heza kandi nta nubwo ari byo kubera ko iyo bagiye guca abantu gushyira abantu ku ngufu muri kira kigega kitwa ejo heza bahera ku bantu bakora kandi abakora deja batuwe bizigamira deja bo bafite ubwizigame bwa pansiyo ariko kubera ko baba bakeneye kubona abantu benshi bajyamo mu rwego rwo guhigura iyo mihigo baba barahize bavuga ngo bazashyira ngo akarere kanjye nzabona abantu bangana gutya bazajya muri ejo heza bahera no kubakora deja kandi bo ntibakeneye kujyamo kuko batuwe bizigamira umva ko aho ngaho ni ikibazo ni ikibazo gikomeye ikindi umuntu yababwira ni uko umuturage wo hasi bamuca amafaranga menshi cyane nababwira ko muzi neza ko bashyiramo muri kiriya cyuho cya mituweli muzi ko bavuga ko mituweli igira buri mwaka igira icyuho kiri hagati ya miliyari 15 na miliyari 20 mu mwaka noneho bashyizeho rero ahantu hose bashobora kuvana amafaranga kugira ngo babashe kuziba icyo cyuho cya mituweli murabona ko bavuze ko abaturage bari abahinzi kuri hegitari yo mu gishanga numva bazajya baca 400,000, hegitari y'umusozi baca 500,000, hegitari y'amaterasi baca 200,000. Ayo mafaranga abe ayo gushyira mu kigega cya mituweli. Urumva ko umuturage bamuciye amafaranga 500,000, wenda niba ku isambu y'umusozi bamuciye amafaranga 500,000 yo gushyira mu kigega cya mituweli, kuziba icyo cya mituweli buri muturage. Noneho bamuciye umusoro, agomba no gusora umusoro usanzwe w'ubutaka. Muracyumva neza, ibyo ni ibintu bibiri. Bamuciye mu mwaka umwe umusoro w'ubutaka, gushyira amafaranga mu ntu za mituweli, no gufata amafaranga nanone yo gushyira muri ejo heza. Hakiyongeraho ari amafaranga y'umutekano, aya marundo, aya farije, amafaranga ya FPR. Murumva ko ayo mafaranga yose akaza kirunda ku muntu umwe, na ushyiremo na ya mituweli. Ayo mafaranga yose akaza kirunda ku muntu umwe, umunyarwanda yazatira icumu gute bamuca amafaranga na gutya. Umva ko angaha ni ikibazo gikomeye. Noneho rero usibye ko iki kigega kitwa ejo heza, uko bakitubwiraga bwa mbere atari ko ubungubu kimeze, bwa mbere byari ubushake, ushobora gushyiramo ayo ushaka ugashyiramo igihe ushakiye, ariko noneho byahindutse agahato, bagomba no guteka mwayo, bagomba kuguteka ayo ugomba gushyiramo. Icyo nicyo kintu cya mbere, defo ya mbere. Icya kabiri rero ni ugusanisha iki kigega n'agaciro fund. Murabona ko muziko aho COVID imaze kuza, twavugije induru mu buryo bukomeye cyane. Turavuga tuti abanyarwanda bashyize amafaranga menshi mu gaciro fund, ndetse hari inkuru, reka nze nyibashakire inkuru yo muri RBA, itangazamakuru rya leta, yavuze ko iyo nkuru yavugaga ko ngo mu gaciro fund hamaze kugeramo miliyari 200. Ntabwo dufite ubure, harimo abavuga ko ari miliyari 50, ariko kubera ko byavuzwe na organe ya leta, byatangajwe na itangazamakuru rya leta, ntabwo dufite uburenganzira bwo kuvuga ko leta yatubeshye. Ubwo ni ukuvuga ngo turemeza ibyo leta RBA korwa. Iyo nkuru niyo kuri 14 z'ukwezi kwa 8 2020 3:05. Iyo nkuru iravuga ngo miliyari 200 zashyizwe mu kigega Agaciro Development Fund kuva muri 2012, ngo zikoreshwa iki? Bo ubwo ni leta ubwayo, kuko ni radio ni broadcasting ya leta, ni itangazamakuru rya leta ritubwiye inkuru, ritubwira ko miliyari 200 zashyizwe mu kigega Agaciro Fund kuva muri 2012. Ubwo dufate ko ari miliyari 200, ntabwo dufite uburenganzira bwo kubihakana. Bo noneho rero ubwo batubwiye ko abantu bo abanyarwanda bose, ndetse hari naho bavuga ko umunyarwanda wese yashyizemo mu kare Agaciro Fund yashyizemo amafaranga, kandi ntabwo bashyizemo ku bushake, bashyizemo ku ngufu, bayabacaga ku ngufu ku mishahara, ngo umuntu wese ukora umushahara bamucaga 1%, aba muri diaspora barayatanze, abantu benshi, abacuruzi, abaturage, abacuruza ubugoro, abarwaye amavunja, bagize gute, bose bashyize amafaranga. Noneho izo miliyari 200 zagezemo ziri hehe? Ko twabonye COVID-19 ije, abantu bakajya muri guma mu rugo, bakabura amakara, bakabura amazi, bakabura isabune, inzara ikabica, induru zikavuga. Aya mafaranga, kuki nta faranga na rimwe bafashe ngo baramire abanyarwanda? Kandi amafaranga yavuye mu maboko y'abanyarwanda, abanyarwanda bayatanze. None se niba aya mafaranga ari ay'abanyarwanda, akaba atarabaramiye muri guma mu rugo ya mbere, muri guma mu rugo ya kabiri, izi miliyari 200 zizabaramira ryari? Ese hari ikindi cyorezo kizaza kiruta iki ngiki? Zizabaramira ryari? Urumva ko zaragiye, amafaranga ntabwo ari ayabo, ntabwo bakifiteho akise. Donc amafaranga yaragiye, izo miliyari 200 zabaye iz'abantu mu gatsiko, barayajyanye bashyira mu mabanki, bashyira mu masosiyete runaka, ntawuzi uko bayacunga. Ibyo ngibyo byararangiye kubera ko twavugije induru. Turavuga tuti mufate amafaranga igice kimwe cy'Agaciro Fund, muramire abanyarwanda, mu gihe cyaguma mu rugo mwabagurira amazi, mugurira amakara, mugurira ibyo kurya, bagurira umunyu, ibintu birakomeye. Aya mafaranga ni ayabo, bayatangije ku munwa w'imbunda, bagize isoni baravuga ngo gutanga amafaranga mu gaciro fawundi ngo birarangiye, birarangiye ngo ntibazongere kuyatangamo. Ariko ibyo ntabwo bihagije, nuretse ko birangiye mufite miliyari 200 ziri hehe ko mwazizanye zigafasha Abanyarwanda? Umva ko baribye bibye Abanyarwanda ku ngufu. Ubu rero n'izo heza ntabwo wabwira Abanyarwanda ko amafaranga ubahatira gushyira muri ejo heza, icyo kigega cyitwa ejo heza, azagira icyabamarira. Kandi nayo mu gaciro fawundi nayo batangijwe ku ngufu, ziriya miliyari 200 zitaragize icyo zibamariza, zitarabaramiye mu bihe bibi cyane. Naya ngaya ntawe ukizera ko azagira icyabamariza. Aha ngaho nicyo kibazo, kuko ni umuntu yarakubeshye bwa mbere, ntabwo wakwemera ko akubeshye bwa kabiri. Icyo ni iki kibazo? Icya kabiri, umuntu tugiye mu buryo bworoshye, tubyishije ukuri mu buryo bworoshye, abantu b'Abanyarwanda bafite amakonti muri banki, amafaranga yawe yakuvunye ko yafite kuri konti muri banki runaka, ayo mafaranga washinga ugaterura urutoki ukarahira ko ayo mafaranga uyigengaho, ntibishoboka. Ni bangahe bagiye bajya kuri konti bagasanga FPR yavanye amafaranga yayajyanye, yavanye ayishaka? Ni benshi cyane mu Rwanda. Ndongo nuvuga ko konti yawe amafaranga yakuruhije iyo konti yawe uyisangiye na FPR. Niba rero iyo konti yawe uyisangiye umunyarwanda wese uyisangiye na FPR, kuko bayirebaho buri munsi, baza amafaranga bashatse bavanaho uko ayo bashaka igihe bashakiye, konti yawe uyisangiye na FPR. Abinyarigenge bo ntabwo bajya bashyira amafaranga kuri konti zabo, wenda bashyira mu bicuruzwa bakagira gute, ariko birinda gushyira amafaranga kuri konti zabo, kubera ko konti zose FPR irebaho ikaba yavanaho amafaranga ishakiye, ikaguca imisanzu ishaka. Nuvuga ko konti uyisangiye na FPR. None rero niba FPR iza mugasangira konti yawe amafaranga yawe ku giti cyawe, mukayasangira konti mukamuyisangiye, wakwizera neza ko amafaranga wajya kuyibitsa gute? Amafaranga noneho wayibitsa gute? Ngo nzajya mpembwa buri kwezi nshyira kuri ya konti yanjye, ngo ejo amafaranga azandamira, ngo nimara gusaza? Ntibishoboka. Nibyo utunze byawe ntabwo ari ibyawe, murabisangiye, baraza bagafata nk'ibyo bashaka. Ayo mafaranga yawe se numara kuyashyira muri mu kigega runaka ari kuri ku izina ryawe, ikikubwira ko ayo mafaranga batazafata bakayatwara, cyangwa se maze kuba menshi bakagufata bakagufunga ni iki? Cyangwa bakaguhimbira ibyaha, noneho bamara kuguhimbira ibyaha bakayafata bakayisubiza, bakaguca babyita gukira, bakaguca amande y'ibyaha wenda bihuye n'ayo mafaranga yawe. Ariko biriya bintu biteye ibintu FPR ikora ntabwo bitanga icyizere cy'uko wayibitsa amafaranga, wayibitsa ibintu byawe, kubera ko deja yatangiye ibeshya Abanyarwanda, ibashuka, ibatangisha amafaranga ku ngufu ngo nicyo kigega kizamira Abanyarwanda, irayajyana. Ntabwo abantu babuze baburiwe amafaranga y'agaciro pound yaburiwe irengero, ntawuza ahari. Muri cya gihugu ni ubujura gusa. Mwabonye nawe muri diaspora ejo bundi batanga miliyari 2 bakazibambura ngo bagiye gukora mu imishinga ngo yo kubaka amazu. Hari n'inkuru yasohotse uyu munsi ngo abaturage ntibuka neza niba ari mu Bugesera bari hehe, ngo batangijwe amafaranga yo kubaka akagari, amafaranga bakayatangishwa ku ngufu, nabo barangiza amafaranga bakayabura. Hari abantu benshi mu Rwanda bashyize amafaranga mu mabanki yari ariho, amabanki ya fake, bagashyiramo amafaranga barangiza banki bavuga ngo yahombye, bikabirarangiye. Kiriya gihugu kirimo ubujura bwinshi cyane, ku buryo kwibwira ngo uzafata amafaranga yawe ngo uzayashyira mu kigega runaka, ntabwo se babona. Ni bangahe mu Rwanda bakorera leta ikabaca amafaranga leta ubwayo ariyo yagombye kurwanya icyo kintu? Leta igaca amafaranga abakozi, amafaranga yo gushyira mu zabukuru, mu kigega cyo kwizigamira izabukuru ikayabaca, ariko amafaranga ntazagere muri RSSB. Wabura umukozi wa leta amafaranga baguciye buri kwezi ugira ngo bagende bakajya kuyaverisa kuri konti yawe muri RSSB, ugira ngo wenda ni azagufasha nugera muri pansiyo, wagenda ugasanga amafaranga ntayo bigize bashyiramo. Kandi bikozwe na ki? Bikozwe na leta. Muri kaminuza y'u Rwanda byo barabikoze. Ubwo se niba leta yiba pansiyo z'abantu, pansiyo z'abakozi ba leta bakayiba bakabaca amafaranga, ntibajya kuyaverisa kuri konti yawe, kuko uwo musanzu wawe bakawuguca ariko ntuzajye ku izina ryawe, ukazimira amafaranga. Wabwirwa n'iki ko aya ngaya bavuga ngo nejo heza ngo azaramira Abanyarwanda, bari kumukubeshya ngo bazizigamiza bukuru? Babwirwa n'iki ko bo batazayajyana niba ubu ngubu banatirisha baniba za pansiyo z'abantu bagakata ku mishahara amafaranga ntazagire ntazagire mu kigega cya pansiyo mwumva rero ko kwizera FPR ibyo uyizera byo ni akazi kebera mureba reka mbere cyangwa ngaha iyi suje ariko murabona ko harimo ibibazo byinshi cyane ariko biaterwa n'ikibazo cyo kwizera leta kuko FPR irariganya yambuye abantu mu gaciro foundi urumva ko na za pansiyo ubu ngubu leta ubwayo nayo irariganya pansiyo z'abantu igacabana amafaranga ikayakata ntiyajyane muri ke sosiyali ngo umuntu yajyayo agasanga aya mafaranga ntiyagezeyo abantu baratangizwa amafaranga yo kubaka ibintu ibi n'ibi bagasanga aya mafaranga yaragiye ntiyabonetse abo muri za diaspora barabizi batanze amafaranga yo kubaka ngo abasenye muri za nyakatsi za miliyari zirarigita ese ubundi barongeye bariye amafaranga y'aba diaspora miliyari ebyiri muri 2011 babariye miliyari ebyiri nanone urumva ko kiriya gihugu kirimo uburiganya bwinshi umuntu uzabitse amafaranga ya FPR ibyo biramureba n'akazi ke reka ndekere aho ngaho bo ka tujye ku ngingo yacu ya gatatu ari nayo ya nyuma ingingo yacu ya gatatu turareba ikibazo cy'abantu birurindo abantu birurindo bafite ikibazo gikomeye cyane ngo reka nzi amasomero iyo nkuru yasohotse mu gihe komo ku itariki ya 24 z'ukwa kabiri 2021 ngo nejo hashize iyo nkuru iravuga ngo abari bafite ibikorwa byahagaritswe munsi y'isoko rya Rusine barasaba ingurane ngo bamwe mu baturage munsi y'isoko rya Rusine riherereye mu murenge wa Masoro akarere ka Rurindo baravuga ko babuze aho babariza ikibazo cy'ingurane basezeranyijwe mu myaka itanu ishize ku bikorwa byabo byari byubatse ahiswe mu gishanga abimuwe munsi y'iri soko rya Rusine barenga icumi babwiye TV1 ko bari bafite inzu zo gucururizamo ndetse bamwe muri bo banahatuye mbere yo gusabwa kwimuka bavuga ko muri 2015 imitungo bari bafite yari yarakorewe igenagaciro buri wese ahabwa urupapuro ruriho amafaranga azishyurwa ndetse icyo gihe ubuyobozi bw'akarere ka Rurindo bwabasobanuriraga ko ari ukugira ngo iruhande rw'iryo soko haboneke umwanya wisanzuye umwe ati batekereje gusenya inzu basanga atari ngombwa kugira ngo badusenyere badafite indishyi baduhaye niko gukora ibi byo kutubarira bemeza ko ibyo bikorwa byo hejuru ari by'umuturage kubikuraho bareba aho bamwerekeza cyangwa bakamuha ingurane kugira ngo arebe ahandi ajya undi muturage yagize ati icyo gihe bari bambariye miliyoni 3,800,000 nuko badusenyeye inzu nta kantu baduhaye kandi bari batubariye icyifuzo cyanjye rero nuko kudusenyera inzu nta handi badushyize dusanga twararenganijwe abaturage bemeza ko bafite amakuru y'uko akarere ka Rurindo kishyuye abantu babiri muri bo ku buryo bibaza impamvu bo batishyuwe umuyobozi w'akarere ka Rurindo wungirije ushinzwe ubukungu Murindwa Prosperi yavuze ko abaturage basabwe kwimurwa ari abari batuye hejuru y'umugezi wa Rusine mu gishanga yavuze ko nta ngurane bari guhabwa kuko ubutaka bari batuyeho ari ubwa leta dore ko nta n'icyangombwa bari bahafitiye ati naho ibyo kubabarira niba wibuka neza bari bafite inzu zishaje cyane zubakishije ibiti byinshi ibiti nyinshi kandi ngo twari duto kandi ubutaka buzubatsweho atari ubwabo ari ubwa leta iyo tujya mu byo kubaha amafaranga bari gukuramo udufaranga duke ahubwo bakajya kubaho nabi ibyo ni ibya kera kandi ntabwo bigeze biba umwanzuro wa nyuma ni cya gihe abantu babaga bagikusanya ibitekerezo tutaramara gufata umwanzuro wa nyuma boreka ndacyahangaha umwumva rero ko abanyarwanda kazi umwumva ko ikibazo dufite ahangaha ni ikibazo gikomeye ikibazo abari abantu birurindo bagisangiye nabandi bantu benshi cyane mu Rwanda. Mu Rwanda tubona abantu benshi bangirizwa ibyabo n'amashanyarazi, ibyabo n'ahazanyura umuhanda, abari abo muri za banyahe, abantu bose bimurwa ku ngufu ngo kubera ibikorwa rusange bakamara imyaka n'imyaka batishyuwe amafaranga yabo. Murabona rero ko kwambura ni ikintu kiri mu maraso yiriya ngoma FPR. Kwambura abaturage, kubariganya, kubambura ni ibintu biri mu ngewe. Mbabwire ko kuva ndi muto sinago ni hari inkuru numva ubu ngubu ntigeze numva kuva nabaho navuka, aho leta umuntu yuba akoresha abakozi akamara imyaka 10 atarabahemba. Ibyo ni ibintu biba ahantu henshi mu Rwanda ari ba entrepreneur, kubera ko leta nayo yambura n'abantu ku giti cyabo bize kwambura. Leta irangiza ibintu by'abantu, ahantu yacisha imihanda, ahantu yacisha amashanyarazi, yimuye abantu ku ngufu ikamara imyaka n'imyaka itarabimura nako itarabariha. Rero ibi bintu ni ibintu bibabaje cyane. Hari n'undi nabonye unavuga ko ngo babasoresha imisoro mu misoro y'ubutaka, leta iza igasoresha n'ahantu izanyuza umuhanda, s'il vous plaît, ahantu izanyuza umuhanda ukaba ugomba kwasorera naho, kandi umuhanda atari uwawe, kandi barakubwiye ati ahantu ntugomba kuhahinga, ntugomba kugira ikintu wakorera, ariko bajya gukusoresha naho bakahabara. Leta iriya leta yacu nako iriya leta y'u Rwanda, ariko mvuga yacu kubera ko abanyarwanda twese turi hamwe, nubwo ari ubutegetsi bubi, ariko nubwo bahari nubwo ari ubutegetsi bubi ariko nubwo budutegeka, iriya leta ni injura. Iriya leta yambura abaturage nta kigenda rwose, murabibona ko ari ikintu gikomeye. Ikindi kintu nashaka kubabwira nuko ubwo twagira ngo tuvuge icyo kibazo cy'aba bantu birurindo bangirijwe ibintu, urumva ko ni ikintu kibabaje ko umuntu amara imyaka 5 baramwangirije ibintu bataramuha ingurane zibye bangirijwe. Ariko se niho honyine mu Rwanda hose ni karagitiri y'iriya leta kwambura abaturage, kwambura abaturage kwa imishahara iratinda, buruse niziboneka, iki byose bega ni iriya leta na kaduruvayo. Ariko hakaba hari umuco, ifite umuco wo kwambura abaturage, kutishyura abantu. Bo hari inkuru nshaka ko tuganiraho gatoya, nanone ni inkuru yaba abadepite bavuga ko ngo bavanye ngo ibyerekeye ngo ubukode bwo muziko mu iteko ry'ubutaka, bavuga ko ubukode bumara imyaka 99 ngo ubundi ngo byari 20. Noneho abadepite burire ngo bateranye ngo bemeza ko ngo ubukode bw'ubutaka ngo buvuye ku myaka 20 bakagera ku myaka 99. Mwumve icyo kintu cyateranyije inteko. Inteko abadepite bakumva ko bateranye hari icyo bakoze. Ubutaka babwambuye abaturage, icyo kintu ntibigeze bakigaho. Umutungo w'umuntu uri ntavogerwa, icyo kintu ntibigeze bakigaho. Barabwambuye bubaye ubwa leta, icyo kintu ntabwo bavuze bati icyo kintu reka tugikosore. Ikintu cyabateranije ni ukujya kuvuga ngo ubukode uvuye ku myaka 20 ugeze ku myaka 99. Gusa ubumva icyo kintu nicyo abantu bakeneye. Ufata ibintu by'abandi ukabibambura ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye ubwoba. Kubona nako inteko paruma iterana nkaho yakwize ibibazo bibangamiye abaturage ngo bavuge bati twakoze ikosa, leta yakoze ikosa kwambura abaturage ubutaka bwabo, ni binyuranyije n'itegeko nshinga, kuko umutungo w'umuntu ntavogerwa. Nkaho bakoze icyo kintu ngo bagikosore basubize abantu abaturage ubutaka bwabo, barimo kuvuga guspekira ngo ubukode uvuye ku myaka 20 ngo bugeze ku myaka 99. Ubwo ni ukuvuga ngo muri bariya abantu bakomeye harimo bazafata ibishanga bya leta, wenda bororemo inka, bahingemo ibintu, wenda bohereza mu mahanga, noneho bavuge ngo leta ngo icyo gishanga kiguhaye ucyororemo inka zawe imyaka 99, cyangwa se uzahingamo ibyo wohereza mu mahanga imyaka 99. Murumva ko nicyo kintu amfite baharanira. Ariko urumva ko rero ntabwo iriya nteko nta kigenda, muzi ko iriya tegeko ry'ubutaka twaranenze irimo ibintu byinshi bifutamye birababaje kubona abantu bashobora guti abantu bahembwa ibihumbi bibiri by'amadolari buri kwezi binarenga bahembwa miliyoni ebyiri zirenga buri kwezi bajya guterana nk'aho bakosoye ibintu bakemuye ibibazo bibangamiye abaturage bakajya gukora ubusabusa bakavuga ubusa reka ndekera aho ngaho rero ndumva ibyo nabo bateguriye ari ibingibi ingingo ya mbere twaganiriye ni kiriya kibazo cy'igitwe kirimo agahinda abantu barimo guhingishwa uruhindu barahigwa bukware kubera bazira kandi babacika cumu bazira gushinjura Gerard Roy neza iyo ni ingingo ikomeye cyane inabere ko ruriya rubanza rwa Gerard Roy neza ruzajya mu mateka kuko nkuko nabisobanuye harimo ibintu bikomeye cyane bitigeze biba handi ibintu bidasanzwe ikindi ni abaturage nyine ba igikwa kabiri twaganiriho ni kiba kibazo cya abaturage batangishwa amafaranga ya ejo heza muri cyaki gushyira muri cyaki kigega kitwa ejo heza cyo kuzigamira izabukuru bikatwerekaka ko kiriya kigega cyahinduye isura ntabwo kujyamo bikira ubushake ntugishyira amafaranga ushaka byabaye agahato banaguteka yagomba gushyiramo kandi biraterwa nuko nyine byose ngo byabaye imihigo ariko nta muntu nkuko nabibabwiye kwizera beta peri ukurikije ibigega bindi abantu bagiye batangishwa amafaranga akabyimba akagera muri za miliyari ebyiri miliyari magana abiri abantu bayatangishwe ku ngufu ariko bagira mu byago ntagira ifaranga na rimwe leta ivanamo ngo ibafashe abagatsiko kakayijyanira ntakitubwira ko n'aya abantu amafaranga abantu bari gutangishwa ku ngufu bavuga ngo barayashyira muri ejo heza kwizigamira izabukuru FPR itazayahambira ngo iyajyane umunsi yagiye kandi ntabwo ari kera cyane utwo dufaranga twabo bazadukubita Kagame azadukubita ipoje yigendere ubwo rero ikindi ni twatabarizaga nyine bari abantu bo muri Rurindo ngo bamaze imyaka itanu barasenyiwe ahubatswe isoko bakaba batarabona ahitwa ni bari Masoro bari hehe ngo ahitwa ku isoko rya Rusine ngo bakaba bamaze imyaka itanu batarabona ingurane z'ibintu byabo byangijwe ahubatswe iryo soko ndumva narekera aho ngaho ndabashima ko mwadukurikiye turabakunda cyane kuri radio itahuka muradukurikira turabakunda kandi turabasaba ko mwajya mutwohereza ibitekerezo byanyu abafite ibibazo mukabitwoherereza tukabatabariza tukungurana ibitekerezo abashaka gufasha ihuriro nyarwanda abashaka gufasha radio itahuka mukayifasha ikora akazi gakomeye kandi mu byo ibintu by'impinduka mubona bigenda biza buhoro buhoro radio itahuka ibigiramo uruhare ni ihuriro nyarwanda ribigiramo uruhare rero ubishoboye wese yatanga uko ashoboye agafasha ihuriro nyarwanda agafasha radio itahuka kuko nidushyira hamwe ibibazo tuzabikemura vuba vuba reka rero mbareke imana ibahire ndihanganisha cyane abantu bigitwe cyane abashika cumu bigitwe baduteye rwose ishema nibyo agaciro bikomeye kumva ko abantu mu Rwanda cyane bari abantu bigitwe bemeye kwitangira Gerard Roy neza ko byatweretse ko abantu beza bakiriho imana igumye ibafashe kandi bagumye baba abantu beza bakundane mbega imana nabo izababa hafi ntamura idahita umucyo uzashyira uze kubera ko abagira nabi mwarabibonye abantu muri za 94 abantu bagiriye n'ababandi ubu ngubu ntabwo babona aho banyura tubona ahurahura amazi abantu barakwishisha abantu bagahinduka baruvumwa ariko umuntu ugize neza ineza ye ayisanga imbere njyewe mbabwiye ko ibyo bintu babwiye ineza abacika cumu bo muri kariya karere bakorera Gerard njyewe yarantangaje cyane kandi byagumye no gutangaza umunyarwanda wese akaba nacyo mpamvu ari nayo mpamvu mbabwiye nti banyarwandakazi ntimute icyizere abanyarwanda beza baracyariho iminsi y'imbere izaba myiza kurushaho kubera ko urukundo ruracyahari ntabwo urukundo hagati y'amoko ntirwayoyotse ibibere igitwe birabibereka mugire amahirwe imana ibare namwe ni kabageme duhari bategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho turabakunda cyane kuri radio itahuka mugire amahoro
ngo tokera kwagahindura kinyu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho 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 ye
Nyamahoro
nyarwanda nyamigawe inyamamare hose